Fama da gari ka non kitina habru suka mator studio kalango danta on kitir mona ko habru jo esa madda dum dum fofma abdul
jamni wala ke aisa habru yidi gaddan e ase o hitinanto be
dr habru yidi hanne ni en pudre do en dan nyamay to dum fuddi teteur CAP derol jande ektade golle e be gada ujunaje jo e keme jeego o gombe no kada teteur du en dan dr yotar pindol med en jay to en dan dost paade wadude filla chonnol essence du lawol gu ko kona noode hano wakati men kantrena on fijoji men kucinyol bal Banera altina chapande tati lewru men dum fuddi teteur CAP derol jande ektade golle do der leydi Niger
non jatti wadi Aissa den dari duni fa handen do anden jury numero 2 do der huber nyame de anden ni ko wotta sukabe jangobe kambe ni keme dido e chapande jo e nayo kayen gon no gada teteur du anden en kettino kurabiya may kan waddi firta de gal fulfulde
CAP talkurno endan du jangobe do fi wawde golle ngeñe heboto yewol gol do witeno jirande dabo gondo le CFPP jangir de galle ñamay don enda ni kabete tobbe be mbi e be jogi lamdi
ah c'est bon là aujourd'hui
fu wadiri no wadiri ko min gadana hande dum ciagal majjun no min gada ko jande kulle jamani
technologie
mécanique fannu moddino lore gommi mi do wada mi do miija ko dum wada de lamdo jabi
hore jirde dab o endan alaji idi abdu o wi o yi sukabe rewbe kewi sanne e tewtewru ndi endan dum no holla kambe dum be gatta hakkile mabbe sanne
les candidats
sukabe rewbe tewtobe ben pecce jeddie ko deki do hemre fuuno kambe no hunde do ko wodi no
c'est une bonne chose
gollal tewtol talkursa apendu hantaynaani ase nay le rejoin du endan
banira jon kuma en jahe ton endan ga to wadan suka ummator kambe chapande tato e jeego ekintinoje do fi bojinol telephone portable e wadu buru e ko nanni titta
non jatti wadi Aissa de ndari duni fa handen der sukabe be ndanni wadanaabe ekkintindoje de ndanni wobbe sukabe non latibe nangaabe udda wobbe duni fa handen no tawra raf ke joram ekkintino ko fadel alu waddi firta de gal fulfulde
porje odo wadna kanani gam wallude sukabe umma tore tawdaabe chadale keba no be natri himbe Abdrahman Iro chawirte no endan mo Swiss contact
non tawa kena ekkintinol kaabe famarbe sappo e jeego be jottaaki kasun gollal jungo der gayam
ciagal bal sappo je ko ganna e kentino beska umma torni be kebanama gollitirde be jabe gada golla mabbe gallo hande en wodiri
ay du bere sama
mi wawi no portable moddinirte de boni mi mabbe to tana gollirde an halal
telephone ah ni enzu ena
mi kay fu an golle illu dono hese hese mi do fondita fadde an heboyde mabbe tide no kom halal
kayna
mun kayla burayma ka woni mer mo gayam dama wakati batu mabbol janande endam
aujourd'hui
anden to skabe umma torande rafi golle kamburi torru debe du umma torande joge to kebu wurtade yasin nangoyde no yara kineji bondi e sisha der kadura
o porjeni no waddandu kono fa hande labbe burtordi yade skabe umma torbe endan to be jabe gada gacceji dum wonno ko tasiw isaka kiton to skabe yonay to en gaya hal
aisa joni sejan to andan ni der region zender ton duni fa hande der hubere zender de endan ni to alarba bittido endan ni dum hokki sukabe wadobe sukabe ujunere nokure to be jata be gado golle be kumta hajuji mabbe
non non banira suka umma tor gado be golle de enni nyaloma fu ebe jobe keme jeego me kettino ko bannima lildo men zara taw bukar ko waddi ko dum firti dengal fulfulde
ele wakati ko ndungu won wardu enda ko wat sukabe rewbe worbe ujunere jamnder gallure zender kay won ko hebi sigila odo ngada dum wonno wasoy gol wiendu etendu kanya latindu ko non ni jaarani won udda dum
dum woni nyaloma fukki me jeego o min kokketi fuddo lumako no heban no fuduri lumako
ko wa Allah sa
Allah wantabe ko heba dun nata der lawal nafol
to jaraj
amin no wodi e der nyaloma kibata ba dalil to handin wi'a min kokketi kima jeego o minen jetta Allah ni
Allah
ko daga haka
ba ni da dun durudi e rafi golle de misali sukabe umma tore yarobe njar njaruji bondi
chaya haka
e do narral o rebe gallure zender kany e walito mudun en fara andal e jawdi kany wonno ko dun wada wadna amdu gam batte Allah sukabe en keba golle di golli dun wonno ko mer horejo gallure zender biyetedo Abdurrahim Balarabehal
200 jeunes par arrondissement
fu sukabe umma tore kemedido waddata pelle sukaɓe ummatore ɗen ɗo gaddira nimɓe keme ɗiɗɗiɗo nde ni on limoye fumata kona nimɓe ujunere ɓe haala ka kalte nga miɗen tawa nder wendu kagña ndu e hooremu
présentement de la mare du kagña
millioji capannayyi ɗiɗi français fa kañum wonko watta hen endal ngam wadde oɗo por jeen
bandiraji on kuma wakkati yewtere pindinol meɗen no en jeehe toon enden doso to sukaɓe ummatore gonno gaɗa lumako connol essence dow lawol guyka
noon jatti waɗi aissa ba ɗuni fa hannden ko ɗum haaɗi sonnude essence o enden ni nder guyka woɓɓe ɗuni fa hannden he waɗude lumako gu enden en kettino ko fanta chamso waddi firtaɗel ngal fulfulde
hakkude niger e nigéria kero mo no juuti sanne ɗum saabi sukaɓe ummatore ɓiɓɓe leydi niger hewɓe no gon e dow kerɗi endan gam sottugol essence dow lawol guyka ono gallurido so wori ni endan essence mbo jaaɗo o coggu mo no wodi sembe sanne kañum wonno haɗade kono station ɗi enda hedde sotte essence o ɗume saabi ko kamɓe sukaɓe ummatorɓe ɓe gaɗɗeɗo golle ɗume du kondan woni ko sendi essence mbujjaɗo o endan e lobbo mo niger o goto e mabɓe isufu cotto essence o endan o wi ñalawma goto mo sotto litre ji capanɗe jeɗɗi e joyyi
e to ɗum aynade
miɗen keeɓa komin conni ñama e nildude wuuro amma nda ƴeewi lumako go neɗɗo no waɗan ɗum ni no heɓat to jooɗo ɓolum woni nder gollal ngal gonɗa aɗa heɓa dunde ni a haɗama ɗum to fi on hulɗi
gaskiya halko kende si hankadi
hewɓe fu gaari coodi jaati essence mumen ko ñalawma on fuu min jii ɗiɗon mabɓe eɓe kolla ɗume saabi koɓe cuuɓi soodugol oɗo essence
wallayi ɗinaga yirguita
wallayi so ɗum faddama min tampan sanne nde ni ɓe jiɗana ɓe paddomo to fu ɓe palɗina essence mo station o nomin coodirta oɗo
sogu sogogoti
ko waɗi miɗo sooda essence palɗiɗo woni bawɗe an kam woni hewtaki ko ɓeeto kaden min mbawta yaade station ko kemi ɗiɗo hoo min coodoa ɗum buuɗi
kamene
no woodi himɓe laatiɓe ka en kay essence ketteɗo e pompe station o kamɓe ɓuuri hoolade gam ɓe mbi kañum watto ko moteur loore ka en dan juuta balɗe
aissa har ko darta fijoji coñol ɓalli ɗi andan ni sakkittinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firteɗe ngal fulfulde
farlatol balni hande nde woni ko leydi Niger fedde muɗum latditto e fedde Tanzani to endan kotonu leydi Benin ɗum du konɗo e dow fi ittodirgol tewtugol coupe mo leyɗe afrique mbiteɗo kan ko waɗete côte d'ivoire duɓinaɗe ɗiɗi e noga e tati fottere ndedu kam woni arandere ko latoɓe balɓe leydi Niger ɓe gonno gaɗa dow fi kan on enda e nder majji undu fa handen kanko ekkintino meyna mawɗo mo leydi Niger o endan ni altinerde wonno ko holli himɓe ono ɓe o suuɓi ɗato lottoɓe balɗo inde leydi Niger e leyi pottanɗe ɗe endam nder mabɓe du konno sukaɓe ummatore hewɓe fiyoɓe ley leydi ndi kam woni ko o watti nonnon du konno wownoɓe tawde hen ɗuɓɓe keɓay gartude nder majjum far filla duro fina tawago du no woodi ko wonno waɗe ko wiya coupe hoorejo leydi Niger fuɗɗi assé o endan ɗum waɗandu bal ɗiɗi région fo waddenani durowoɓe ɗiɗo
ɗo min kantani habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti keddinaki on kettinima nder jiɗi hettinako habaruji on ñoɗɗon dowla e artede tati ɗumajo on jooɓata ɓuuɗi bagoto sey jango diyon jeyari